maneno mengi, yeah, zaidi ya vitendo. Nina moyo wa kukupenda, asili yangu mimi binadamu. Wamekwisha anza kukuchanganya, mimi na uone uoga. Nimeshikilia nafasi wanayoitaka wao.
I feel the love that you give me, baby, and I follow your shadow. Take me wherever you want. Ay, 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 ay. I feel the love that you give me, baby, and I follow your shadow. Take me wherever you want. Ay, 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 ay.
Ninaogopa yasije yakatokea yale yaelika na kintura. Mtaani wakanicheka, mitandaoni wakaandika. Ninakopa yasije yakatokea kama ya Erika na Kintura. Ukaniacha mimpweke, ukawafata wenye mali.
Ngiruhusu mutima iyo tugiye kure y'abantu, kuko iyo turi muri bo badasi bagutera akajisho babaza.
Fata imbehe ku mwana,
iyo mwana iyo kwande.
Uyitunze arayoroye, don't touch my girl.
I feel the love that you give me, baby, and I follow your shadow. Take me wherever you want.
Ay, 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 ay.
I feel the love that you give me, baby, and I follow your shadow. Take me wherever you want.
Ay, 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 ay. Ninaogopa yasije yakatokea yale ya Erika na Kintura. Mtaani wakanicheka, mitandaoni wakaandika. Ninakopa yasije yakatokea kama ya Erika na Kintura. Ukaniacha mimpweke, ukawafata wenye mali. Sina maneno mengi, yeah, zaidi ya vitendo. Nina moyo wa kukupenda, asili yangu mimi binadamu. Wamekwisha anza kukuchanganya, mimi na uone uoga. Nimeshikilia nafasi wanayoitaka wao.
I feel the love that you give me, baby, and I follow your shadow.